I have no illusions.
Dunia kele atomba nyemro Antonio Guterres ye ayira kafo ko nyina ton sigiba imbeka latme gele abaude ka dunia konnana.
Our world is blighted by war.
Anga dunia kera tumbungulo nye kasaba uge kelei. Asigilindu kwa niyalika. Alanjabalindu fantanya. Kongo ani hake dafa bali afe.
Hunger and inequality.
Abe dunia marabagaba uhakili la haka uka demela sisi. Kosewe jamana do hunu fanga beseka doa ya haka Ukraine keleni tosina. Richard Gowan, dunia kile atombaka Centre de Reflexion International Crisis Group nyemo.
Many African and Asian countries.
Farafinani azi jamana chaman de be bulodi nyomala lakana sirafe anisani fere sirafe ni risi jamana ye alna soro kun labene nuka kuma kanyashi dankarlima marsikalo tmenena utefe kudado ala wala saka Moscow kele dunia kele atomba onina
fights with Moscow at the UN.
Gelea munu ndona sorofion temesera uka ani itayi memina unsongo yele nuna. Farafina ne adairi me balanindu irisila ani Ukraine jamana ka alikama la blala gelea badi kono. Jate uvole akanka foko mwa milion mwa nyurona bena na blakoli ani balontanya konana dona taula. O jate chela Somali jamana di milion segi nyurona be ula. Abdirahman Abdishakur, Somali jamana ka laskide dunia kili atomba kono.
The famine
Kongo,
chiendu,
wa, abekela ni wakatina.
Antonio Guterres segintɔ de filɛ ka bɔ Pakistan jamana kan yɔrɔ min la sanjiba ye fagaliw ani tiɲɛni jugubaw kɛ u ka jamana tilalen saba ye o fan fila kan.
Ko mun bɛ ka kɛ Pakistan ni waati na o bɛ duniɲa bɛɛ ka disɛ jira ka ɲɛsin waati yɛlɛma gɛlɛyaw ma ani tilennibaliya min b'a la.
At the heart of it.
Nina, dunia marabaka uka sarankanu, dunia kili atomba ka tonski bani keneka, chama bena laselu ke kofeni, kasababu ke yemoko chama, unu nana New Yorko, kaka ankata Londres, Angleterre, Masamsu, Reine Elizabeth kajana jau kumbe, September kalu tle, tani konanton, natala.